you my love, lay up on a pampi. Se kupeni ile mtanga mama, mtanga mama. Se kupeni ile mtanga mama, mtanga mama. Hamba, hamba chua na wifa yopo na pampili. Hamba, hamba chua na wifa yopo na pampili. Hamba, hamba chua na wifa yopo na pampili. Hamba, hamba chua na wifa yopo na pampili.
Bye.